kitabi change mazo kuchinoga Echigambo change mazo chikuwa Olugendo lwangendu tuse wano Olusigadde kandu tambule nawe Ebisenge byomutima gwange mbigudde wone Ebisumuluzo bibyo nkuwadde Esala y'obulamu bwange sigadde mu kukumagana pake mviringa mvi Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Oh, yeah, oh, yeah, oh, 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 yeah. Sibimanyi ebyo nti oba tekulwana ne mukwano gwange olyanjulira kale ne bwe nnyiiga nze muli nsonyiwa Kuba tuli bantu siba malaika Engudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya lyo nkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Newaddeyo kuba naawe mbeera mukwano Kyokka nno bambi natuvudde kw'ebyo Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala Nze nninga wangu ddakalulu sikyenyoma onyambye nnyo Kyokka tonefulira Tonefula bambi Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Tonswaza bambi Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tonefulira Tonefulira nze Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonjiwanga Tonjiwanga bambi Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza Tewekyanga bambi Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tewekyanga bambi Nze neswala Tewekyanga bambi Ate noswaza Nga nkwagadde Na 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 Nkwagadde